Studio Kalangu, Yadule Niger, Yande Joy, Nuitriminta Chapantati, Habaruji Fulfulde. Kolja Hirti Modong, Habaruji, the Gofu and Putterani, Hand and the Noga Jolur, Avril, one on Yalan, Eternan, Led Dunyar, Fudo, Fikondar to Drugal, Jante Pape, Dundu Kondani, and Nana Hore, Jokaji, Fil Drugal, Jante Pape, and the Lady Niger, Edo Fikondar to Hono, Pesogal Kesangataka, Kodruji, and Yungu, and the Koem Eswati. Nani fawari jondu kwa nani deputy lady Niger aljumane wanko bengadoi hono fande sape gambate tabintinde hono sogeji lady Yasin nombaye wari jondu nda lady men Niger nundu kwa nani pipi lady Niger wapi hali do majundu wa gali nyamei yewetar mpino hande studio kalangwa halta nani hala hono saria urukona jyotu na nyamane kwa taku ni himbe kujotu nite reji nwe nunu yartu kori janya le mwono sumana amadu janganta habaru jie fulfulde yarna birmi on nikero duniyaru fu won no wada batu hono nyalaane hande de enden do fidru dugol e jonte pabbe de endan do leddi Niger ko watta himbe milioji na himbe ujunaji kemi njoyon kam wonno ko tabintina wadi jonte den enden ko dumna no ga e go'o der mabbe ko watta ujunaji nayon won ko nyangu wari dum won ko minister hawjide challa leddi Niger holli dum waddi ko faawari jole min andi on wiide hono pesogal goddo wurtegal latinga kisinawal himbe jonte pabbe de endan dum du OMS kam fedde leddi duniya kanyon woni ko haaldi lew October 2019 no gay e go'o wakati mo kalte oni pesugal gal endan no woni e hore mudum sabu wi ama e le dubinaaji didi e sappo e jenay wonno ko gal yewa yal e gal wodi dow sukabe kwatto o junaaji kebe njetatom be yottaaki dubi joy der leede ko watto tati Afrique do endam docteur Germa ko Hadiza Jacou la turkan hawji fila durdugol e jonte pabbe leedi men Niger o wi gal do pesugal de wattama no wallan sanne fa buyta nyangu en e leedi meden endan kanyo halni Rafika Attaher.
Ce vaccin est un kural ko wallata durwi didde nyaaw pabbe minen miija ko dun buytiran himbe be nyaawgun nangata del leede to kural gal ewtina gollida kebi nafaka maggal sabi keptol kebangol do buytari nyaawgu no wada chapande tati do herme no hisina chukaloyi pamaroy ko buray dubi joy tati do sappo fu no buytira himbe chapande de jeenay do herme nyaaw pabbe sattum buytiran chapande jeego e jeenay do herme kebobe jaccel ijan denni deni kural kisnowal nyaw pabbe gal hebama hawtade e dabareji gon imin godi to fu uytari no heboto chapande jeddi do herme del leddi Afrique min jewan no min golliditta OMS fedde duniya hawjini e filla cellal ibe adama e sarusi hawjini e filla kure dabareji diye min gatta ko kural gal hebe gollidde del leddi Niger
Drudugal jonte pabbe de ni to enam belle yardu ko na se rewbe jey e toygol rewbe sawbe non ni no kokke arkillaaji kany e sukole pamaroy dun du ko na gamba drudugal e nyangu non docteur Adamu Abdul Rashid kany woni horejo doctoral maande won to enam belle yara o wi rewbe nan haande on kokka arkillaaji chawra di enda ni duron goldu e majiba kebon kison kisinon du ko ndan koy mon e nyangu enda dun won ko halni Saidi Abdou Windi tan
lawol koƴanagol rewɓe jottitiɓe ni woni ko illa eto arano rewɓe ɓen no kokke arkillaji ngam nyaw pabɓe no tampina debbo jottitiɗo waɗi iɓe kokke safareji ko hissintaɓe nyaw pabɓe naade ni debbo waddi ɓiyum waɗani kural to eto iɓe kokke arkilla deyde ni neɗɗo hokkama nawtoro e mum kam ɓuri wodde de ni debbo jottitiɗo yanɗa kannoon wari loktorore nde min ƴeewi nyaw pabɓe jomun chapande nay ni yobata ko nyawti de ni lamdo jabido lewru dartunu minen don ciriyo del leddi dum fu arkillaaji no sendete baade warde baade de ni arkillaaji di kokkama dum hana gandi chonneno handana e pukko der majji ko watta chukabe e inira e mudum fu kisa nyaw pabbe
tan ndal galul marad du ko nan ko sakit du enda himbe tetobe jogibe hono kaborde bonde no gonno ngada hono tetarde endan ko sakiti din enda ase mbitti do noga 3 lewru avril hono majju godon wadi tondere galure maradi gouverneur region o haali o wi police ben won e fawarjo widegol gam batte yitude be do wiibe Aboubakar Cheboni inde makko nan ko haalni Mohamed Mamma.
Nous avons appris et c'est source sûre.
Min kabi nande to habaru gonga jo wi'a konimbe bombe jogibe kaborde wodube motere kasia pasake debbo gomburtoido der bankial kambe be choochede e fahande janginobe hojoybe cede der bankial wodi be fasatobe du nimbe hojobe cede der banki e wechobe cede kambe pasato so geji kawjidi filande nagudi misali policeji koji fi on der juude mudu widagol no woni e hore mum. Wodi du laabi ko jama gahme bande o fi mosola. Ko mbawmi wiide bibbe wuro ni woni be tinno e muraduji mabbe tan wona le wakkati no mu habaru kebaado fu hokkete widagol kan wurtinta gonga.
Melen kettle regula.
Nani député be leydi Niger kambe ko nani hono fawar joni be ngadi hono sappena mbi en du wote gam batte tabintinde hono sogeji leede yasina ba jora leydi meden Niger dundu aljumaar de won ko dum wada tonto sudu sawar député be ne ndarama du ko nan dum yartana e dow hono sikila mo gouvernement leydi men Niger wetcho mo aranango endan député be hemre chapantato e go ka en wi yardeke chapantato e go du ko nan won ko yardaaki dundu ko nan waddi ko faane minen dum en yewoy le gallude nyemay dum on ko be leydi Niger yi neddo fo haali ko yido majjum Ali Tadji Sir Ahmed Bandimi kan hoji hala mabbe nan ko mbi.
Je pense que c'est vraiment une
gida hunde lobbere non gasogeji lede yasin sogeji lede meden Niger ngoni no gollida be gaddi balla mabbe du der kejeran denagu
de sécurité
hana ko wodi non sogeji gara ciodo de lede men di wala na bi lede fu nafaka go himbe fugida
je pense que vu que
gida raf kejeran denagu woni no be doro yeso non der Niger no dude sogeji lede yasin wallude durwi diggol e biddam bonda ku hunde non ko wodi wada tan tindi hakkune mabbe bibbe wuro no wadan nangano lobbol yaade to sogeji leedi meden Niger gam bibbe bombe be bonjiti dabareji jondo wallude nimbe hunde lobbere no
wallahi min nanay beldum basedda tilsu tanno jonde mabbe do sayni be jambomin wala namin modjere basedda no tilsu no min munya dum welay min basedda
ko kadan wallahi
nani esse ka wonno hono sarusi kaw jiido moddin tingol fi kokkol habru leedi men Niger subaka hande o won ko be puddi hawrine mabbe de be gaddo inde lewru avril 2022 dindu endam tobbe jewon ko be bindi e do fi ko darto hono golla ngam yirbe gaddo der nyalade endam do du ko non tawander mudum har fila ko darto yengol kulle do lawol ciudi kokkol kabar leedi Niger docteur Sani Kabir ko won horejo esse enen ko halani bandimi rugeto Adraman ko landimo halaka
avec l'avènement de la démocratie
der garki démocratie der leede meden golirde kewde kebi yolbinanede fa yotti no kujagon to anda ko fudo ko tuugi golirde de enden kawji nondu fa hande en dari har ko darta filla yolbinande himbe kala nyumoji ko e mum golle go enaki misali de adi handen gadanama do ko tuugi golle de enden gadi badu ni ko de en dari no wodi ko hana wadede kaden gan sembin dinde hawju golle de enden amma funi de en dari goyna akiji godon gonadi no gadi galano do tani labi joddinade di enda undu sabi ko hande min bi'i lawol gol gomnati anni joddinde hawjo golle goynaaki ki enda wari fotodiri e wakkati mo dalila majjum komiti joddine hawjo golle goynaaki ki enda no hani du ni fa handen kaden talki kawjiidi filla golle CSC ka endu yewtini fodde no haneri
oni wona docteur Kabir Sani hore CSC wakkati mo fudno hawrinde enda subaka hande nonni horeji leydi Niger Mohamed Bazoum kandu kondani hono moƴƴintini gomnati mudum mo hawji o enda don du kondani wadi himbe don lati wonobe le parti di gala e lam kay won ko yeko nate gouvernement o gofu horeji parti biteda MPN Kishinkasa Ibrahim Yakuba wadama minister kawji re fil lantarje lantarjiji keydin tintedi Mohamedou Lawan danda kanyun du konde parti goto oni woni kandu wadama minister kawji do fil ko nat ko kul habaruji wodi hikkan heddi konda e gouvernement kany e pelle keddi den endan dun du konda fu secrétaire général mo gomnati kany woni ko hal le télévision mawdo mo leydi Niger biteddo télé Sahel fawar jondu konda ni Emmanuel Macron kan wonno horejo leydi France lati du konda fil ke fa yita nokkure mudum kandu woni ko yehi boy laamu endan ciagal kenya ko ngati cubaki ko lima hantina o hebi do himbe hember fu himbe chapande njoy e jeto fa ko deki dun du konda ni fawar joni wakati mo hawrno e Marine Le Pen lati kany o endan du tefido inde parti mbite Rassemblement National hebi do hembere chapane e go o e ko deki dun du konda fu wurtina kanani kenya kiki don endan le télévision mawdo mo leydi France kadi télévision kewdi leydi France be kolli widdu konda ni himbe be hay subago gol no wadando hembere himbe no gayo e njetato fawar jondu konda habaruji kettido ni do andan ni hono studio kalanguno tawadu konda hawrtere mawnugo wadama kandu konda dartinani hono nokku to himbe gonno janga do fi ko darto ko yarto durugol kany e demal yeso do en université addo momuni gallure nyemey dum du konna hawtade faande de fedde latinde kando no wada janginol e do fi demal e yaadu mudun yeso no ga jewar no ga jeneler avril kany woni ko bato endan watto do endan galdu nyeme dum du wada kana gam batte sembindinde gollal do fi ko darto demal kany e gollal do fi ko darto fawar jondu konna ni hono durgol e ko hebete der mudun fu professeur Marie Chatou Hamani kany wonno horje no kurnde nan ko halni Mukhtar Hamadou Bandini.
Le centre d'excellence
Sarous région kawjido na fakkat fi durgol gollatana der lawol ekintinal hawjibe gollobe beydude ngengal na fakka gollidide gollitirde jamani dudum walla lumo kollol do kulle fi demal e durgol gol ekintino du wallatana beydude bawde gollobe do fi on ben fu misali harto demal e gure ladde hanu janginobe mawbe jom en ande hunde non ko wodi gammi walla janginobe mawbe golle mu en yaade e hunde ko suuli gure ladde dum wallandu fa hande gollobe do fi majjube fu hakkiloji mu en ko bita nokko goto
parler le même langage
dum wadi ni dubi jeddini endan ko to enan gallude difa himbe hettan immo jamma ya wada julde ko te giyamu leel dum enda jonno horebe gallude difande endan be kokki lawol e lunjude noga e go lewru avril dum enda assalamu alaykum ja jamma gada julde mudun de saadu malang alto kanyu wonno faar yo horejo hono fedde assalamu to enda region mo difa o fille ke dum yaari wakani mo gidi adraman landi
lawa nangol gouverneur region on hoji gadol julde tiamo leede julirde jetati dum hokka lawol wadede nodda galdan yaade to nimbe woni denibe do tanaka ngol lawol no wawi latade mawuri alla e bawde mun dum fu dum yofe nenen haani mbare munyal dum dowtano labi ko jaadi ni wodi yobe to tiamo leeli lima mube hautade e pelle kawjide julirde be tatinare nimbe wadobe chamu leelibe kinno e wakkati julde kokkaado to be bi gan lawol hokkama say yamde sappo e didi jamma be ummo wuroje mabbe wada tawdu wi'a kana yamde sappo e go denne fadde yamde sappo e go no wada no hani mo hennon fu tawama der julirde
hande yewtere men pinno haltana do fi seriyaji dundu kono dartana nyamale ko wadente talki dum wonno ko Ayuba Hassan latido chardo non yewtini Balkisa Hamidou komin pirte dengal fulfulde sekin nanen noy fi nyamale yidi yartu
fantimmin dum e labi kite bi do hawju fille nyamane
on peut dire qu'au sens de la loi
fodde no labi kite bi iri har ko darta fi nyamane labi didi godi do lawol aranol gol enden sey bi en ko hakke non e kokko nyamane on enden tawrete ko watta wawa tilsinde nyalmaado on enden yesu suudu kite o yobad lawol idabol tilsinore non tawane no deki do dane nyalmaado on enden saydu nyande o yobi nyalmiido mo o enden ba hanta
sens de dette
labi ti nyalmotodo wawi tokkiri ko hita hakke mum
nyamane ni hakke non de nyalmido o enden tokkata gardo nyalmi hemu on enden der tefude du ko watta o yobe o mo wawi yarude woytanu makko yesu suudu kite no wodi du no tokkira ko o yobe arande ni jomun cede mudum no lime fa kuba ko kite datol ujunere e keme didi e chapande tati e joyi dewtere kite kan hawji fillam datol ujunere e keme didi e chapande jeddi e go'o dewtere worde de enda biungul goddo no wawi warde ada nyamane den yoba nyamane den sayda heta chakam e nyalmotodo on nyalmido on du fa handen der mude horem no wawi yafade no wodi datol du ujunere e keme didi e lasoji na e didi dewtere kite de endan biungul de himbe dido no tokkodire nyamane sey neddo mabbe fu nyamane mum hise nyamale de endan itto dira no wodi datol ujunere e keme tati dewtere worde de endan fille de ni Allah wadi nyalmido o endan e nyalmotodo mum be fudido jawdi neddo goto na sarusina company goto be gonibe gollira do du dermu datol gol wi'i nyamale de endan no bawi wartire bolum
ko saabi ko ɗerol narral no waɗe nder fille ñamaani.
Transaction
talkur narral waɗeteendu nder fille ñamaani du ɗatol 2,000 e lasooji 2,400 dewtere kiite kan hawji fille gaɗol mayru. Ɗatol ngol du wi'i nder gaɗol talkuru du enden ɗum windatana ɗum famtina no ñamaani nden enden fille mum warira. Ɗum winda du haalude faa hannden ñalmotooɗo on e ñalmiiɗo mum aadu no diri ko watta du mosala sa ɗorna ñamaani nden enden heɓu.
Leur contentieux.
Et donc, on a brûlé Fulfultili Hande CMV. Assalamu alaikum, Balente Djamwali.